exclusive from ZambianTunes.com.
Ndasekhedwa ndi antu atipano patalo kulibe zomwe dichita umoyo wanga wangala ovutika chibadwile ndangala olila
I'm not afraid to die.